Okero.
Okero si birungi. Era we twogerera bino tuli inzoga nti miranga biwobe na kwazirana. Mubenganda zokero kubanga abenganda zokero mu kiseera kino abamu balowooza nti be bakoze ne defi shawa ne teriyo na Uganda bayiya tewali kye batajja
kuyiifi shawa
business shower jeri business shower yo jeri
okay.
Era omuntu aba wa dembo jikola kubanga bobo gulawo business osobola jio janiriza
right.
Omulamuzi wa kochi enkulu etuula mu Kampala omulamuzi Alice Komohanji Kawuka yasingisiza Christopher Okero Onyom emisango ena ejokutta abaana bana abali wakumi wa kukifo mukumi wa abaana ekyaggaba Early Childhood Moment Center. Ettemu lino lyaliwo ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwokuna olwaleero gweza omwezi mulamba
yeah.
Bukyanga ettemu lino libeerawo omulamuzi Alice Komohanji mu nsala ye yaweredde mu kkooti kkooti eno nebadde etuuzibwa ggaba ku kifo kyennyini omutemu nono yatemulira abaana era bakira amaziga abazadde buli we batuukawo okuwa obujulizi nga gaba bakubamu akafaananyi abaana bwe battibwa nategeeza nti oludda oluwabimusango guno lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya wamu ne kanso Anakiza nga luyita mu bujulizi obuzze buleetebwa lumatiza omulamuzi wa kkooti nti Christopher Okero Onyom ye mutemu yennyini eyatemula abaana
okay.
Abaana muno kwaliko Gideon Oteku wa myaka ebiri egy'obukulu kuliko Kaise Arungachi ng'ono nno yali amanyiddwa nnyo nga Keisha Agenowa Otim myaka ebiri egy'obukulu Ignatius Serwange myaka esatu egy'obukulu ne Rayani Odeke myaka ebiri egy'obukulu naddala nga bulaga obutemu engeri gye bwatambulamu omukulu ono yatambula okuva ng'ennaku z'omwezi rumu omwezi ogwokuna omwaka guno yasooka n'akozesa emmotoka okutuusa ng'ennaku z'omwezi bbiri okumanya baaleese obujulizi omulamuzi ne bumumatiza bamubuulidde nti zaali ssaawa ttaano n'eddakiika kumi na mukaaga n'obutikitiki kumi na busatu ez'okumakya abaana ze yabattirako era Okero teyalabibwako ng'atambulira ku boda boda omulamuzi yategeezezza nti abakozi ku kifo kino ewattibwa abaana eggaba kugaba Early Childhood Moment Center abaaliwo baamulaba era ne bawa kkooti obujulizi ku buli kimu ekyaliwo emisana ttuku nti si kiro twali tetwebase twali tetunywedde mwenge tuli abasukusebo abakozi bamugaana omugaasewo ekitiibwa omulamuzi nze ndi mulokole
okay.
Sinywa ku nakiganda yadde omuzungu kabiya sikombako nali ntegeera nga simize na muteke za tulo omulamuzi mu nsala yeera yategeezezza nti mu musango guno omuwawe Okero talina we yeegaanye ku byakutemula baana bano
yeah.
Wabula yategeezezza nga bwaliko ekikyamu ekyamuleetera okwetaba mu bikolwa nga bino eby'ettemu n'ebirala wadde ng'ekikyamu Okero ye kiyali ayogerako ky'ayina kkooti teyakiraba oliayinza nga nze ndiko ekikyamu n'akyetuuma naye nga ekikyamu ekyo
tebakiraba jjuka bamutwala ne mu ddwaliro
bamubuuza n'omubuuza Okero tubuulire kikyamu kikyolina ng'Okero ekikyamu takikola ki
takyogera
takimanyiyo Okero amanyi kimu nti ayina ekikyamu manyi okuba ng'omanyi nti olina ekikyamu nakyo si kyangu
okay.
Kati nti Okero ye amanyi kimu nti ayina ekikyamu naye ekikyamu takyogera mu musango guno omulamuzi era ategeezezza nti ekya Christopher Okero okugaana okulayira ng'agenda okuwa obujulizi amanyi olina okukwata Bayibuli oba Quran n'osobola okuba ng'olayira nti obujulizi bw'ogenda okuwa kkooti butuufu naye ye Okero bwe bamugamba kwata Bayibuli Okero n'agaana kati ate mu mateeka omuntu agaanye okukuba ekirayiro kkooti temubuuza kibuuzo kyonna
aye ayogera bwogezi
ayogera bibye temubuuza kibuuzo kyonna
okay.
Kati kaali kabonero akalaga nti omusango guno yaguzza kuba teyayagala kkooti kubaako kibuuzo kyonna kyemubuuza okwewozaako kubanga tekikkirizibwa singa omuntu aba takubye ekirayiro mu birala omulamuzi yategeezezza nti n'ekyokero okukwatibwa mu kifo awaatemulwa abaana bano wadde nga tiyatuusibwako bulabe eri abatuuza okutuusa poliisi bwe yamunona kiraga nti ettemu lino alina kyali yeekuusaako kubanga mu bantu bonna babuuza lwaki ye gwe baalondobamu ye abaffe we battira omwana Okero atali mutuuze weggabaawo yali anonyeewo ki
yali agenze kutwala mwana we ku ssomero
kakati ekirala mbokero ono abadde seba afuna obudde bwo obweddembe nanoonyereza ku bikolwa ebyobutujju ba Al-Qaeda batta batya batemula batya
bafumita
batya ebiso kati mbokero kiraga nti ono yali amaze okwekugula n'okwebangula mu kusanjaga era n'obwangu bwe yakozesa mu kusala abaana bano kaali kabonero akalaga nti kituufu Okero ensonga zino yali azimanyiiko.
What he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization and is known for committing atrocities including genocide, public beheading, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheading prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the four infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that will do what the accused person did.
Era nga buli kimu kye yakola kyali akimanyi bulungi. Ekyokugamba nti Okero alina ekikyamu ku mutwe n'olwekyo talina kusingisibwa musango wadde nga yatta abaana bano kikyamu kubanga tewabaddewo obujulizi bwonna. Mulamuzi nga bw'agamba bulaga nti omukulu ono mulwadde wa bwongo nga n'etteeka liraga nti omuntu yenna okakasa nti mulwadde wa bwongo alina okubeera n'obukakafu obuwandiika okuva mu basawo abakugu nga bukakasa ekyo mu kiseera kino naye mu musango gwonna tewali wekyalagiddwa. Omulamuzi era yategeezezza nti ne bapulida b'oludda oluwawaabirwa nga bakulembeddwamu munnamateeka Richard Kumboga baalemereddwa okulaga ebiwandiiko okuva ku ddwaliro ly'abatabufu b'emitwe butabika nga bwe babadde bakulembeza nga bagamba nti omuntu waabwe alina ekikyamu ku bwongo. Omulamuzi yayogedde ne ku bajulizi Okero be yaleeta. Omanyi Okero ono si bwe yaleeta abajulizi?
Yaleeta abajulizi be.
Yalina basitwitiki.
Naye ababiri ne babula.
Nga
tebalabika ajjukira essimu enamba emu yali yabweru. Ne baleeta muganda we n'omulala.
Era nabo ne bagamba nti ffe tumumanyi naye ebyokutta tetukola ki. Kati omulamuzi yagambye nti mu ndabika y'omuwawaabirwa Okero ng'awaayo obujulizi kyeraga lwatu nti yalina kyakweka era yalibanga ayagala kubuzaabuza kkooti. Omulamuzi yayogedde ne kubulwa kw'abantu abasatu abaalondebwa okuyambako mu kulondoola kuwabulwa kw'abantu abasatu bano abaalondebwa okuyambako mu kuwabula kkooti nti nabo baawabudde bulungi kkooti. Kakati omulamuzi yabadde tannawansalayo yasoose kuba mu kisa ludda Luwaabi nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya okubaako kye boogera okulaba nga ekibonerezo ki kye baali agadde omutemu ono asalirwe. Kati kanso Muwaganya yasabye omulamuzi nti asalire Okero ekibonerezo kya kuttibwa wadde ng'ensangi zino kiyimirwako nnyo
wano mu Uganda.
Kati oluvannyuma omulamuzi yawadde n'Okero omukisa abeeko ky'ayogera nga bw'omanyi babalansinge ye ategeezezza kkooti nti agaanye okubaako ky'ayogera
yagambye tayina
yagaanze siyina. Kati bapulida b'Okero nga ku mulundi guno bakulembeddwamu Sara Awero basabye omulamuzi amuwe ekibonerezo ekisamusamu kubanga Okero muntu asobola okukyusa empisa ze n'abeera omuntu w'obuvunaanyizibwa nga kino nno kirabikira ku bikolwa kye yakola gye buvuddeko bwe yagula ettaka mu disitulikiti y'e Noya akolereko emirimu egikulaakulanya abantu. Yasabye ebbanga lyamaze ku alimanda libalibweko ku kibonerezo kye oluvannyuma omulamuzi Justice Alice Komuhangi Kawuka naawe ekibonerezo era ono yamugambye nti gwe fa.
The convict must be given a sentence that will not only speak to him but also to those friends of his whose identities he refuses to disclose and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count one. Kensha again Rose Otim in count two. Seriange Ignatius in count three. And Odeke Ryan in count four in a manner authorized by law.
Okolo Christopher Nyum, kuchivunelezo, ichakalabba, orao kutita, abana wano, omusango kutoka, Oteku, uoku vili, Keisha, omusango kutapseru ya Ignatius ne Odeke, mungeri, elagirwa mateka.
And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today.
Mami Okello?
You have a right to appeal to the court of appeal.
Oine dembe okujulida, msango guno, kuunsala, obane ichibo nereze chikuweledwa, muna kukuminanyo kufuru alero, mkote juliramu.
And that is the order of the court.
Eche chilagilo cha court.
Kati tulinze tulabe Mwami Okello obana wa instructions bannamateeka be bakole appeal oba akkiriza agende asinkane bajjajjabe.